Oh yeah.
Zwap.com.
Babak. Ponde. Ding.
Vi.
Yeah.
Saba.
I play with the money cause I death banky. And if you ask me who knows, me I call Frankie. See to palette the lines, me I got plenty. Makes you better know ngeli cause I know French. Lijua kali, livosikia kali kateli. Livoisha tu nikasema kali kafeli. Tambu kibao kama kali pateli. Eti indo globo, mnamletea nani utapeli. Kaa mbali kombi kombi, hii ni bito. Nimekuja na kijiko, sinimesikia nyini diko. Huni mziki wa wakubwa lito star, hisi twinko. Labda ubato na Steve-O, misi simple. Hata ningekuwa sina, ningeshukuru tu kwa maisha. Kisikia tu babako, jue kima kaisha. Mini jongwe, mini taita. Amini mindo taipeleka hii rap kima taifa. Atimoni, unasubutu kurongonya. Wakati demu wako ukonae, wanangu wali msodoma. Tunajua ulidata kwa kuchoma. Najuta kushiriki kukombea uliporudishwa Dodoma. Hata we bilionea ugoro ndo vibe ya Masai. Bongo wa mwezi, his style, try and die. Labda, stay kushika million kumi sikatai. Unge guwa na million kumi, unafikiri ungeachwa na nai. Najua tunawana tukisonga. Hata sikumbuki ni lini situlibonga. Uliachwa na Huda kisa unapenda vitonga. Nasikia ndo chanzo cha wewe kutaka kujinyonga. When you broke nigga, embu find money. Haja maneno jakanga jalimtoa nani. Wupi linitoa kichakani. Woman dizzy gwene nyimbo tano and still broke. Nigga that's funny. Mungu shani bonyezea cha kijani. Sikia mbea boy wa mbezi aka Mwakinyani. Acha uo mpepe unakupepea kichwani. Unajifanya mswahili kwa msamiati gani. Demu wako na sukari siya nakaa TPC. Mambo wa kurudia mbunye yu ilikuwa TBT. Kama unataka nijibu ni kwa pasi kimbi. Tena nita kujibu chap zaidi ya chat GPT. Sky chini mi wajuu buda kaskai. Uoni bado nipo angapi wali pass by. Tofauti wango mina marapa wa one style. Nye mnaimba punchlines, mina imba lifestyle. Mindo arusha boy kwenye game boy. Wataokuja bada hii ni mwa employ. Sa kwa nini waito yozo yenzako fresh boys. Hata muandike AI nye ni ma same toys. Wezi kuwa nguwea sawa wizi ya. Mdako umekwisho ungetafuta other busy man. Naona mnasonga moko moko na mchizi da. Kichwa kinauma soko moko mtachizika. Wamezoea free meze la waeke tuwa pande. Endorsement wa gereshe tuwa tambe. Hapa ni juari rotano stulete umakande. Wezi pigia tuwa vizuri kau mevaa chupi upande. Mwanaume anaongea maneno matatu ya sizidi. Ukiongea tu manne we ni mbea wa kijiji. Kuto kushadadia walotembea na pididi. Wakati we mwenyeo na lelewa na kibibi. Hakuna IGY kesho except me. Motra the future, nobody can test me. The future is now, that's why I play free. Mnao ban style yangu samuanze kupay fee. Najua kwa nini liacha kwa mini my best. Mindo connect our packs na my best. I'm sorry bros, kujole chalini fake. Ila comeback yako ndo imefanya mini check. Maswali mengi why aila leo nitakwambia. Naona mnanipangia, tunajua natangia. Wonder why sio wewe ni ye maramia. Siezi kubambika na hizo tako zako bandia. Misi chagui kila kategori nimo. Romana utashangaa na kolabu adina chino. Na wazika futi sita ndo na wafukulia mashimo. Na nahasira zaidi ya hizo dogi za Mwakinyo. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Mnasubiri nongele ndo mrudi town. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Mnasubiri nongele ndo mrudi town. Tulikuambia wekeza njani ishu. Kati mkate unafutia matako lezani tishu. Muda unakalia majungu kujua ni kisu. Zamuizi ni arobaini ukugundua ni siku. Huna unazareti wewote suma jinga. Kwanza unazeeko ngea chana na matingas. Mimnyama mkali zaidi hata ya simba. Umbuzi leta masaki vingunguti unachinjwa. Usinye sinye hovyo hii ni kambi. Mini staff wa donations ichangi. Wena wajinga wenzio ndo mtasema hizi bangi. Ila mwaisa mtumbadi anaita hii ni brandi. Unaitaji discipline kuwa level kama yangu. Paparazo anaeza fanya ukaongea kama changu. Weusi sikuwa lebo, wale ni kaka zangu. Nasonga kivyangu na supporti za wanangu. Afkita, mindo kitabu mnanisoma mani. Misi ndo ile kali mnapochoma mjani. Kipu tanifanya na upo kwa pani. Sunajua mini umbo kama lomayani. Wiki katha kabla zila kufariki. Nilienda maskani kwake nilikuwa na maliki. Imagine alikuwa fanu wangu akanibariki. Akanipa listi ndefi ya ambao alimsaliti. Karibu ghetto la mjomba andichi conscious. Hata jairini woya misifichi boxer. Freddy Mula usitumwe kwangu mini monster. Ntauwa mjumbe afunta choma pikipiki poster. Unavojisifiaga tunakupimia, kwani tunajua karia haikupimia. Najua Mike mnatamana hata kunizimia, ila tatizo madem zenu wananizimia. Kila kitu cha kijinga wona shikilia. Sawe wakazi gani ya utrendi na unakikimia. Hao marapa bora kwako siuna nisikia. Wakija kwangu na wakula kama kisinia. Sihitaji kiki kuwaka, japo haikuwa push to start kuwa hapa. Cool guy ila sina roho ya kirasta. Mini zaidi ya kifo sinifananishe na disaster. She was a singer na mkufanya nae kitu. Nikafanya nae wimbo tukaskuma nae siku conboy. Kwa tunamtesa skinny sulitaka afe. Fake niggas lo mlikuwa mnalia kwenye msiba wake. And you still date with fake one. Mary fake nilimkriti kama mdogo wangu, kumbe nae ni fake. Alitoa ushaidi wa uongo eli ni sote pale central. Ila chakushangaza kakutana na mikesho. Likuwa mpole wakani trigger pale provoke walipotishia kunipiga. Afu wasuluhisha waulizi nini shida. Wanataka ureact ili waseme hii ni wida. Rapture siso marafiki ila I told you utaachwa. Kama ujui kujitegemea I told you utasafa. Watu hawa support mpaka wasikie kafa. Ujui kilichotupa ukingsi ni tough life. Nimezaliwa Arusha enzi ya madagadaga. Tukakuzwa na mtamba wengi wanakabakaba. Kiroba dok likuwa chai noma jaga jaga. Young kings wengi ndoto zilishia saba saba. Ila tukachagua kuwa good boy ni Jackson, Victor, Sangoma, Erikis. Tukikama skani safi, tukisubmiti. Kesi haitushindi na wakati kuna richi. Hini vagia watu pori. Kula nyama na chapati mbili mbili na mtori. Kikosi kama niliua kundi, I'm sorry. La siku nyingine msinipe ni bato na midoli. Hiyo story anta kucheki na ijua. Finish ya hiyo ndo ile mipango haikuwa. Na kitu nzuri huwa siachi na ichukua. Dhambi zo kudai kuwa na dhambi ni kudai pua. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Mnasubiri niongelee ndo mrudi town. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Give me my crown, just give me my crown. Mnasubiri niongelee ndo mrudi town.